还有Hasira za nini we mwana? Hasira za nini we mwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Yule si wako na mimi si wangu. Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we bwana.
Toto kametuma foto moto moto, nambeba kama yai. Akiomba natimiza yake ndoto. Akiomba hela, 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 hela. Nazimwaga hela, 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 hela yo yo. Akitaka vela, 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 vela. Namuashia vela, 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 vela. Tunafika cloud nine. Basi nishike mashati, mashati kimbiza yako bahati. Una wako nyumbani, nyumbani na mina wangu nyumbani, yeah, yeah.
Nasema sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana.
Picha alikutumia, alinitumia pia.
Alinitumia pia.
Na meso alikutumia pia, alinifuadia.
Alinifuadia pia.
Eti baby I love you, can't wait for Nakuru. Hizo trips uligaramia, niligaramia pia. Alikupa namba na mimi alinipigia. Ni wale wakuchota, wakutoke ukisinzia. Hakuna haja ya kukosana juu ya msichana. Hakuna haja kufuru.
Nasema sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana. Sina makosa we bwana.
Yeah.